Ahead Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax isniina bisha maarchna ay tahay 7 sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan. qodobada idaacadda saaka iyo caalamka aan idinku hayo waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliyeed oo tahriib ahaa oo meydkooda laga helay dalka griiga ayaa la sheegayaa in maanta lagu aasi doono jasiiradda lesbos ee waddanka griiga.
walaal insha allah waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo in maanta oo isniina lagu aaso jasiiraddaasi lesbos, khaasatan magaalada matalini oo laga helay meydadkooda xeeliga badda. qaabka lagu aasi doonaana waxay noqon doontaa jaliidda soomaalida halkaas ku nool oo is-abaabulo mudeen ugu dambaysana aad uga shaqaynayay xaqiijinta dhallinyaradaasi geeriyootay in ay dhallinyaradaasi aasan karaan.
waxaad kale ood dhegaysan doontaan tartan ka mid a kuraasta baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya oo maanta aan idhaahdee xalay lagu qabtay magaalada galkacyo ee maamulka galmudug, tartankaas oo xiise gaara lahaa. warbixin ayaad ku maqli doontaan. waxaad kale ood dhegaysan doontaan warbixinno kale oo aan idin hayo iyo ciyaarihii dabcan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. musiibada raydka ayaa ku sii kordhaysa waddanka ukrain, iyadoo iskudayo lagu doonayo in lagu daadgureeyo dadka degan magaalada dekedda leh ee la go-doomiyey ee mariupol uu fashilmay maalinkii labaad. waxaana madaxweynaha waddankaasi valadimir zelenski uu cambaareeyey dilka kana digay duqeymo kale oo soo socda oo dhici doona maanta. duqeymahaas iyo weeraro kale oo horleh ayaa sababay in tiro dad badan oo ka mid a dadka waddanka ukrain ku dhaqan ay qaxaan, mararka qaarkoodna waxaa lagu riday rasaas, iyadoo taasina ay sababayso in dhimashada iyo waxyeelada dadkaasi soo gaaraysa ay sii korodho. waa dil ula kaca, ayuu yidhi zelenski oo khudbad jeedinayay isagoo caraysan. ma cafin doono, mana hilmaami doono, waanu ciqaabi doonaa cid kasta oo xasuuqa ka geysatay dhulkeenna, ayuu yidhi madaxweynaha dalka ukrain zelenski. mana jiri doonto, buu yidhi, meel xasiloon oo dhulkana waan ka ahayn qabriga. waxa uu sheegay in ruushku uu ku dhawaaqay duqeymo cusub oo maanta isniin ah lala beegsanayo waddanka ukrain. bartilmaameedyada difaaca ee magaalooyinka ukrain wuxuuna cambaareeyey waxa uu ku tilmaamay aamusnaanta dowladaha reer galbeedka oo sheegay inay ku guuldareysteen inay hadlaan. duulaanka ruushka ee ukrain oo hadda galay maalinkii 12aad ayaa sababay in inka badan 1.5 milyan oo qof ay ka qaxaan dalka ukrain, taasoo qaramada midoobe ay ku tilmaamtay dhibaatadii qaxootiga ee ugu badnayd ee yurub ka dhalata tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. maalin kadib markii qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada waddankan maraykanka ay la hadleen madaxweynaha dalka ukrain, ayaa sharci dejiyaasha maraykanka waxa ay ballan qaadeen in la siin doono waddanka ukrain gargaar militari oo dheeraada, iyadoo kiyev iyo xukuumadda halkaasi ka jirta ay si waddo dagaalka ay uga soo horjeedo duulaanka waddanka ruushka uu ku qaaday dalka ukrain. maamulka madaxweyne jo biden ayaa codsaday 10 bilyan oo dollarka maraykanka oo taageero biniaadinimo, militari iyo dhaqaale la siinayo waddanka ukrain. kongareesku waxa uu damacsan yahay inuu meel mariyo maalgelinta deg dega ee isbuucan, taas oo qayb ka ah sharciga maalgelinta dowladda oo dhan, ayay tiri afhayeenka baarlamaanka dalkan maraykanka nancy pelosi oo warkaasi ku sheegtay warqad ay soo saartay xaddii, taas ay u dirtay xubnaha dimuqraadiyiinta kale ee xubnaha sharci dejiyaasha maraykanka ka mid a. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a aynu ugu dagalno qodobada kale idaacadda saaka iyo caalamka aan idinku hayo. allahu naxariista dhallinyaro soomaaliyeed oo ka baxay dalka turkiga oo tahriib ku ah dalka griig ah ayaa la sheegayaa in ay xeebaha labada waddan kala qaybiyay ku dhinteen, waxaana la sheegayaa in dhallinyaradaasi maanta lagu aasi doono jasiiradda lesbos ee waddanka griiga. ciise shiine xaashi oo suxufi ku dhaqan dalka turkiga ayaa v o a da uga waramay dhallinyarada geeriyootay marka ay tahriibka u baxeen iyo sida loo xaqiijiyay geeridooda. zare cidla nuur ayaa ugu horeyn weydiisay macluumaadka la xiriira geerida dhallinyaradaasi.
walaal sahra, sidaa sheegtay walaal, waxaa jiray warbixino horta isqaafsan oo soo baxayay maalmihii ugu dambeeyey. dhallinyaro soomaaliyeed oo tiradoodu dhammayd 9 qof ayaa waxaa la lahaa 8-kii bishii aynu soo dhaafnay labaad 2022-kii ilaa 4-tii bisha wax wara lagama hayn muddo adigu 4 cisho meelahaasi ah wax wara lagama hayn. 4-tii bisha waxaa soo baxay war rasmiya oo sheegaya inay geeriyoodeen allah u naxariista marxuumada kale ah maxamed mustafa xasan, cabdalle maxamed warsame, ibraahim axmed bile, iyo aasiya ciise aadan, iyo sidoo kale muuna aw cabdi ibraahim.
waan gartay ciise, maxaa lagu xaqiijiyey dhallinyarada magacyada alihi inay yihiin kuwa geeriyooday maadaama tirada ka tahriibtay waddanka turkiga ee gashay dhinaca dalka griiga ay intaasi ka badnayd?
walaalo, maalmahaasi lalaaa ee 4 cisho ahaa waxaa lagu raadjoogay wararkooda oo meelo badan baa ka qayb qaatay sidii loo raadin lahaa dhallinyaradaasi wararkooda oo safaaradda soomaaliya oo kale ay ka mid tahay, sidoo kale eheliyaadka iyo soomaalida jaaliyadahooda kala duwan ee dalkan turkiga. sababta lagu wadalo waxay ahayd muddada 4 cisho ah horta waxaa jirtay warbixin ay qortay jasiiradda lesbos la yidhaha warbixin afkooda ku hadlo la yidhaahdo stonic oo warbixintaas u sheegaysay 9-kii markii la wadayay dhallinyarada isla 1-dii bisha ee bishan ay ku jirna 3-aad waxa soo baxay war ay qoreen oo ay sheegayaan dhallinyaro 6 ka mida dhallinyaradaasi in baddu ay soo caariday oo xiliga badda laga helay islamarkaasina aan si rasmiya loo aqoonsan karayn, laakiinse ay yihiin afrikaan. wax warbixina oo kasoo baxay laamaha amniga ee jasiiradaasi oo ka tirsan dalka griiga may jirin, waanay adkeed in la xaqiijin karo. sabab keliya oo lagu xaqiijinaya baa jirtay oo taasna waxay ahayd dadkan dadka tahriibiya ee dalkan turkiga jooga in laga xaqiijiyo. marka eheladooda ayaa aad uga shaqeeyey sidii loo xaqiijin lahaa. waxaa jira muuqaal ay iska duubeen maalintii ugu dambeysay ay ka baxayeen magaalada Izmir ee dalkan Turkiga. muuqaalkaas iyo muuqaaladii haddii rabbi kuruun yahay geeridooda ayaa la iskugu waafajiyey, sidoo kalena qofkii diray ayay ehelkoodii ay ka xaqiijiyeen.
waan gartay. marka dhallinyaradaasi goormay dhinteen baa loo malaynayaa, goormaase la aasayaa?
walaal, waxay geeriyoodeen allah u naxariiste marxuumadaasi 8-kii bisha ay halkan ka baxeen, marka 1-dii bisha ayaa warbixinta lasoo daabacay. marka badda u dhexaysa dalka turkiga iyo griiga ayay ku geeriyoodeen 1-dii bishan 3-aad ee 2022-ka. safaaradda soomaaliya ayaa qeyb weyn ka qaadatay sidii dhallinyaradaasi haddii ribi kurun yahay maadaama ay geeriyoodeen aaskooda oo kale loo samayn lahaa. jaaliyadaha ku nool magaalada Mytilene ee jasiiradaasi lesbos waxay isku dayeen in laamaha amniga ee dalkaasi griiga, khaasatan jasiiradaasi, in ay u fasaxaan oo ay u ogolaadaan si ay u aastaan dhallinyaradaasi, laakiin way adkaatay oo waa loo ogolaan waayey inay haddii rabbi kuroon yahay loo fasaxo inay aastaan. safaaradda soomaaliya baa aada uga shaqeysay, warqad bay qoreen isla maanta saacado kooban kadib ayaa la rajaynayaa in dhallinyaradaasi ay aasaan.
waan gartay. marka yaa sidee loo aasayaa, halkeese lagu aasayaa dhallinyaradaasi soomaalida ah?
walaal, insha allah waxaa la rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo in maanta oo isniina lagu aaso jasiiradaasi lesbos, khaasatan magaalada Mytilene oo laga helay meydadkooda xeeliga badda. qaabka loo aasi doonaana waxay noqon doontaa jaaliyadda halkaasi ku nool ama jaaliyadda soomaalida halkaasi ku nool oo is-abaabulay muddooyinka ugu dambeysana aada uga shaqeynayay xaqiijinta dhallinyaradaasi geeriyootay. aadna habeen iyo maalin aan ka seexan baa waxay samayn doonaan haddii rabbi kuruun yahay inay toos u tagaan cisbitaalka meydadku hadda yaallaan, oo safaaraddu warqad ay u qortay laamaha amniga ee ay khusayso ee dalkaasi griiga ay u fasaxayaan meydadkaasi in ay dhallinyaradaasi aasan karaan, maadaama oo 2 jeer oo hore isku dayeen in ay dhallinyaradaasi haddii rabbi kuruun loo ogolaaday in meydadka ay qaataan oo ay soo aastaan. laamaha amniga waa ay diideen ee dalka griigu waxaana ku sababay inaanay haysan fasax rasmiya oo ku saabsan cid ay yihiin ama inay haddii rabbi kuruun sida caadiga marka dhimasho noocan oo kale ay dhacaan laamaha amniga ee dalka griig waxay keliya oo ay ku fasaxaan in DNA ay qaadaan oo ay xaqiijiyaan ehelkii inay yihiin. talabaadina waxay noqonaysaa dalka ay ka geeriyoodeen maxruumadaasi in fasax laga haysto cidda ay khusayso. Sida oo kale matalan dalka Greek ku geeriyoodeen safaarad Soomaaliya kuma leh, waxa keliya ee awood leh ee warqad qori kara waa safaaradda ee ugu dhow safaaradda Turkiga ay ku leeyihiin Soomaaliya. Marka taasa imika warqad qortay safiirka jaamac ayaa afarta bishan ku hadlay telefoonka. Marka waxa uu diyaariyey warqad si weyn buu uga shaqeeyey, muddo badan buu ka shaqeynayey, warbixinna fara badan buu ehelki iyo kale xiriir bula sameeyey uu ka qaatay. Marka walaal waxa la rajeynaya insha allah maanta in
ciise xaashi ma markii ugu horeysay ee sanoo kale dhacdaa oo dad Soomaaliya oo Griiga u tahriibay ay dhintaan, mise waa dhacdo kusoo noqnoqota inta u dhaxaysa Turkiga iyo Griiga?
Walaalo, horta muddo fara badan baryahan hawshaas ma jirin. Marka laga reebo ogaanshahayga saddex wiil ka hor oo geeri noocan oo kale oo naxdin leh ay dhacday, markaa qabow daran oo waqtigaasi dhacayay awgeed bay u geeriyoodeen.
Kaasi waxa uu ahaa Ciise Shiine Xaashi oo ah suxufi ku dhaqan dalka Turkiga. Wuxuu u warramayey Zaare Cidla Nuur. Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Dalal ku yaala qaaradda Aasiya waxaa wax ku barta arday aad u furbadan oo Soomaaliyeed oo gudaha dalka Soomaaliya jaamacada uga soo baxay, kuwaas oo u soo doonta dalalka Aasiya in ay jaamacadaha heerka labaad ama master's degreega loo yaqaano ay halkaasi waxbarasho u doontaan. Qaar fara badan ayaa la aqbalaa iyagoo halkaasina kasii wata waxbarashadooda, isla mar ahaantaasina fursadahaasi ka faa'iideysta. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A ee dalka Australia, Ibrahim Cumar Bafo.
Arday badan oo dalka wax ku soo baratay kolka yimaadaan wadamadan Aasiya ee jaamacadaha ay soo doontaan ayaa qaarkood loo tixgeliyaa tacliintoodii ee dalkii Soomaaliya ay wax ku soo barteen, sida Maxamuud Cabdulaahi Bile oo hadda sanadkii ugu dambeeya ee shahaadada labaad ee masterka ka wada dalka Maleeshiya, gaar ahaan magaalada Kuala Lumpur. Marka hore waxa uu iga warramayaa jaamacaddii Hargeysa ee uu ku soo qalinjibiyey iyo waxa uu soo bartay.
Walaalo, waxbarashadaydii dugsiga hoose dhexe ilaa qeybta koowaad ee jaamacadda ee digriiga la yiraahdo waxaan ku qaatay waddanka. Digriigeygiina waxaan ku qaatay magaalada Hargeysa, jaamacad la yiraahdo Tsavo Medical University College, oo aan ka mid ahaa ardaydii markaa nasiibku heshay inay jaamacadda ku biiraan oo laga leeyahay waddanka Ethiopia. Jaamacadda waxaan ka qaatay maadada public health oo weliba xagga clinicalka, markii inta badan public health laga hadlayo dadka culuumtan caafimaadka bartay baa fahmaya, waa laba qeybo, mid clinical iyo mid public health bureau. Markaa dhaatooyinka waxaa la xiriirtaa kadib muddo afar sano iyo bara adugu almost shan sano baan waday maadada public health-ga weliba qeybta digriiga.
Maadaama jaamacaddaasi laga leeyahay Ethiopia, waxa Maxamuud ii sheegay in sanadkii u dambeeyey uu gudaha dalka Ethiopia uu ku dhammaystay.
Sanadkii ugu dambeeyey, semisterkii ugu dambeeyey, markaa waxaan chance u helnay oo ardaydii markaa chance loo siiyey inay waddanka Ethiopia tagaan magaalada Diridhaba, halkaasaanu kusoo qaadanay semisterna oo ah inaanu internship kusoo qaadano practical waxyaalihiaanu baranay, maadaama markaasi maadadaanu dhiganaynay u badnaayeen maadooyin clinicala oo internal medicine, surgery, bariatric iyo xanuunadan markaa dumarka ku dhaca, iyo weliba qeybaha basic ee markaa nursing-ka loo baahan yahay marka meelo wax ka dhacaan oo kale qofka kaga hortago. Oo maada aad u fiican bay markaa ahayd waddankana ku cusub, jaamacaddaasina ma ogtahay ay ku soo kordhisay. Kadib waxaan chance u helay inaan magaalada Diridhaba kusoo qaadano semester waxbarashadee kamida, weliba aanu practical fiican aanu kusoo helno, aanu soona dhex gala dadkii wax badan aanu kasoo faa'iidaysano. Muddada kadib waxaan soo afmeeray qeybtii koowaad ee waxbarashadeyda ee digriiga ee culuumta caafimaadka anoo ku sugan magaalada Hargeysa. Baan kadib waxaan go'aansaday inaan sii wado markaa barnaamijka.
Intaas kadibna waxa uu yimid Maleeshiya si uu master degreega ugu sameeyo, waa kan mar kale iyo waayihiisa Kuala Lumpur.
Markaa kadib waxa waqtigu ii saamaxay inaan imaado Maleeshiya 2019-kii. Kadib waxaan helay jaamacad la yiraahdo Malaya University oo ah jaamacadda koowaad ee waddanka caalamkana hadda sanadkan ka gashay, jaamacadda 65 markaan jaamacadda ku qanacay waan tagay markaa caadi si physical iyadan cidna ay wadin programkii waxyaalaha bixiso. markaana waa yar adkaydba xiliyadaasi in dad ajaaniba maogtahay la yar qaato. Hadda koroona wax badan buu fududeeyo, adoo dalkaaga joog wax iska baran karaysaa, laakiin jaamacaddana kale iska yar adkayd. sidaas ayaan jaamacadda ku bilaabay. Jaamacaddan waxaa la yiraahdaa Malaya University oo waxay ku taalaa deerta caasimada, waana jaamacadda koowaad. Wayna ii fududeed markaad aragtid, inkastoo Soomaalida dhigatay aada u yaryihiin marka loo eego jaamacadaha kale.
Arday badan ayaa dalka dib ugu laabta kolka ay dhammaystaan waxbarashadooda. Maxamuud waxa uu rajaynayaa inuu dib u guryo noqdo dadkana uga faa'iideeyo aqoontiisa.
wallaahi waad mahadsantahay, waana su-aal muhiima. Inta badan marka cilmiga laga dhiganayo, marka laga soo tago naftaada iyo waxa uu kuu tarayo, waxay tahay wixii aad dhigatid maogta inaad ummadda uga faa'iidaysatid. Priority-gana adoo siinaya maogtahay marka ummaddii aad ka dhalatay, laakiin meel walba aad joogtay inaad chaniski siin karays inaad ummadda ugu shaqaysid, xirfadaadii noocay doontaba ha ahaato, adaan cidna waxba u eegin. Marka waxaan ku rajeyn weyna insha allahu tacaala maadadan hadda master ban hadda wadaa oo weliba sanadkii ugu dambeeyey hadda gabagaba ah, oo waa public health san ku sheegayba, waana maado muhiima weliba hadda xiliyadan lagu jiro xanuunadan faafaay soo batin waayo dunidu way sii rbitishay baa la dhahaa. Maadadana inta badana waxay focus karaysaa labo qayboodun, waa kahortag iyo controlid, wixii intuusan dhicinba. marka waxaa dhahaa kahortag iyo kontroliduna waxay ka qarash yar tahay ama ay kostigeedu uu ka yaraya wax la yidhaahdo inaad qof treatment ama cure aad u sameysid oo la daweeyo.
Kumanaan Soomaaliya ayaa wax ka barata wadamada Maleeshiya, Bakistan iyo India, waana dalalka ugu badan ardada Soomaalidu ay waxbarasho usoo doontaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
tahay baafe aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. halka aad ka dhegeysanaysaan warbixintaasina waa v o a, gaar ahaan idaacadda saaka iyo caalamka. magaalada Galkacyo ee maamulka Galmudug waxaa lagu qabtay tartanka doorashada xubno ka tirsan baarlamaanka dalka Soomaaliya, waxaana tartankani uu ahaa mid ka duwan tartanadii hore oo qaarkood sida dadka qaar ay sheegayaan uu ahaa tartan xiise gaara lahaa marka la fiiriyo doorashooyinkii hore u dhacay qaarkood. warbixin arrinta la xiriirta waxaa Galkacyo kasoo diray wariyaha v o a Cabdi Waaxid Macalin Isaaq.
kursiga xob 6 oo ka mid ahaa kuraasta Galkacyo lagu dooranayay islamarkaana ay isu soo taageen 5 murashax oo ay ka mid ahayd Ubax Tahliil oo ku fadhiisay 4 sano ee lasoo dhaafay ayaa xalay doorashadiisa lagu qabtay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Buuq iyo khilaaf hareeray doorashada kursiga xob 6 ayaa sababtay in saacado badan dib loo dhigo. ha yeeshee xalay ayaa la qabtay doorasho ay isu diiwaangeliyeen 5 murashax oo dhammaan wada ahaa haween. codka oo qarsoodi ahaa ayaa ergada ay kala xulanayeen murashaxiintii isu diiwaangelisay, waxaana wareegii koowaad oo ku haray Hodan Cabdullaahi Shire iyo Ayaan Xuseen Xasan, waxaa wareega labaad u gudbay Qaali Cali Shire iyo Ubax Tahliil kadib markii ay heleen codadkii ugu badnaa ee ergada. inkastoo Qaali iyo Ubax ay u gudbeen wareega labaad, haddana ma jirin saadaal laga sii bixin karay cidda guuleysanaysa. ha yeeshee ergada oo ka koobnayd 101 ayaa u kala codaysay xubnihii isu soo haray, waxaana 61 cod ku guuleystay Qaali Cali Shire oo ka adkaatay Ubax Tahliil oo 4 sano ka badan ku fadhisay kursiga. Qaali Cali Shire ayaa si kooban uga hadashay dareenkeeda. Thank you. kamida dhalinyarada gaalkacyo ayaa doorashada ku tilmaamay mid daah furan oo dhinacyada ay si isku mida u tartameen.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aniga waxaa dhahira Cabdulsaali Duco kana mid ah dhalinyarada gobolka Mudug, khaasatan dhinaca Puntland. Waxaa ka dhacday doorasho baarlamaanka Soomaaliya dhinaca Galmudug ee gaalkacyo waxay caddaynaysaa doorashada inay ahayd doorashadii ugu xalaalsanayd ee ka dhacday Soomaaliya xilligaas oo ah xilli habeennimo ah. Khaasatan waxay daliil u tahay in ay tahay doorasho Soomaaliya oo dhacda habeennimo, doorashadii ugu horreysay ee Soomaaliya oo si hufan loogu kala baxay ay ku loolameen ubax taliil iyo qaal cali shire. Guushan waxaa la yeekar laba qof kamaguulkamadu qosilsee doorashadan waxaa kusoo baxay qaal cali shire. Waxaana ku faraxsanahay oon soo dhaweynaynaa inay Galmudug caawa ay tahay habeen taariikhi ah, khaasatan gobolka Mudug.
Loolanka kursiga hoob ee lixdan ayaa noqonaya kii ugu adkaa ee doorashadiisa lagu qabto Galmudug, iyadoo inta badan murashaxiinta qaarkood ay ka tanaasulayeen doorashada ka hor kuraastii lagu doortay Galmudug, waxaana doorashada ay dhacday saqdii dhexe ee xalay. Gaalkacyo waxaa yaala 11 kursi, waxaa ilaa iyo hadda la doortay 5 oo guddiga doorashada ay horay u shaaciyeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A.
Waa tahay dhegeystayaal Cabdiwaaxid, aad buu mahadsan yahay. Markana muusigadaasaad maqlaysaan waa hordhaca xubinta ciyaaraha. Haddaan idin dulmaro, waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee Yurub qaarkeed, iyadoo sidoo kalena kulamo kale oo xiiso badan ay dhici doonaan. Dhinaca iyo horyaalka dalkaasi Ingiriiska, haddii aynu ku horeyno, naadiga kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxa ay sii ballaarisay oo ay sii xajisatay hogaanka horyaalka Premier League oo ay hadda 6 dhibic ku hayso kadib markii ay guul muhiim ay ka gaartay naadiga ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Manchester United. Naadiga United ayaa waxaa lagu durduriyey kulankaasi oo labada kooxood ay wada dheeleen, oo City ayaa ku badisay 4-2, inkastoo naadiga Manchester United goolka ay ku hormareen oo u dhaliyay ciyaaryahan Sancho daqiiqadii 22-aad waxaase berbereeyey. Anirahde, inkastoo naadiga kubadda cagta ee Man City ay goolka ku hormartay uuna u dhaliyay ciyaaryahan David Ertuga Kevin De Bruyne la yiraahdo, noqdeen ciyaaryahankii ciyaarta daqiiqadii 5-aad ayaa waxaa berbereeyey naadiga kubadda cagta Manchester United. Daqiiqadii 22-aad ha yeeshee De Bruyne ayaa mar kale dhaliyay gool kale oo qurux badan. Daqiiqadii 28-aad Mahrez ayaa 2 gool kale u dhaliyay kooxdiisa. Daqiiqadii 68-aad iyo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa 90-aad iyo daqiiqadii dheeraadka lagu daray, Liverpool oo maalin sii horeysay badisay ayaa waxa ay doonaysay inay kasoo dabadhawaato naadiga kubadda cagta ee Manchester City oo 3 dhibcood una ay ka hooseysay. Hayeeshee, City way ka faa'iidaysatay fursadeedii, waxaana ay guul mahane sidoo kale bartay Manchester United sida kubadda loo ciyaaro. Marka la fiiriyo labada kooxood marka ay ciyaarta gegada naadiga Manchester City ay ku dheelaysay ay markaasi ku wada ciyaareen, Liverpool ayaa shalay waxay gool waxba kaga adkaatay naadiga West Ham. Ciyaaryahan Sadio Mane ayaa goolkaasi u dhaliyay. Waxaa ka maqnaa naadiga Manchester United dhowr ciyaartooy oo ay ka mid yihiin ciyaaryahanka la yiraahdo Edison Cavani iyo Cristiano Ronaldo oo labaduba ka maqnaa naadiga Manchester United. Waxaa kulamada kale ee dhacay ka mid ah naadiga Arsenal ayaa guul muhiim ay ka gartay naadiga kubadda cagta ee Watford 3-2. Naadiga Arsenal ayaa guusha ku raacday oo hadda waxa ay kaalinta 4-aad kaga jirtaa kala sareynta Premier League iyadoo 48 dhibac iska leh. Waxaa kaalinta 2-aad ku jira Manchester City oo 28 kulan ciyaartay 69 dhibac iska leedahay, Liverpool oo 72 kulan ciyaartay waxay iska leedahay 36 dhibcood. Naadiga Chelsea waxay leedahay 53 dhibcood 26 kulan ay ciyaartay, Arsenalna 48 dhibac ay iska leedahay 25 kulan ciyaartay. Hayeeshee, Manchester City aniraada Manchester United oo iyadoo ciyaartay 28 kulan waxay leedahay 47 dhibcood. Kulmada kale ee dhacay waxaa ka mid ah zeeriyada dalka Talyaaniga naadiga kubadda cagta Napoli ayaa guuldarro kala kulantay naadiga Milan. Ciyaaryahan Giroud ayaa u dhaliyay Milan goolka guusha oo u sabay sidoo kale in ay horyaalkaasi hadda ay hogaamiyaan. Juventus gooli waxba ay kaga adkaatay Spezia. Fiorentina iyo Hellas Verona gooli ayay isla dhaaf waayeen, halka Bologna iyo Torino ever ay ku kala tageen Venezia. Waxa ay guuldarro kala kulantay naadiga Sassuolo, 4-2 ayaa looga wadnoonaaday Genoa. Empoli wax gool iskama dhalinin. Waxaa dhegeystayaal, naadiga Barcelona ay guul muhiima ka gaartay horyaalka La Liga dalka Spain, naadiga Elche 2-0 ay kaga awdroonaatay. Waxaa horyaalkaasi dhegeystayaal kulmada kale ee dhacay ka mid ah, naadiga Atletico Madrid ayaa 3-0 ka adkaatay naadiga Real Betis, naadiga kubadda cagta ee Cadizna 2-0 waxay kaga adkaatay Rayo Vallecano. Horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee Real Madrid oo 63 iskale konton iyo shan waxaa iskale Sevilla. Barcelona kaalinta 3-aad ay soo gashay waxay iska leedahay 48 dhibcood. Dhegeystayaal, waxyaabaha ku soo koray natiijooyinka ee kulamada kale ee maanta dhici doona: naadiga Tottenham waxay la ciyaari doontaa Everton, horyaalka Premier League. Sidoo kale La Liga, Atletico Club waxay la ciyaari doontaa Levante. Waxyaabaha ku soo koray natiijooyinka ee kulamada soo dhacana waxaan kugu soo gudbin doonaa barnaamijyadeena dambe ee xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto. waa tahay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaan idin soo qabanaya. heesaasi Samatar ayaa ku luuqaynaya gabagaboona waxay u ahayd idaacaddeen isaaka iyo caalamka, anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal. Tan iyo kood iyo barka duhurnimo, tan intaan barnaamijka dhallinyarada maanta ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Ukrainian authorities described increased shelling of encircled cities in another failed attempt to evacuate civilians from the besieged southern port of Mariupol. Russian and Ukrainian forces had agreed to an 11-hour ceasefire on Sunday, but Ukrainian officials said Russian attacks quickly closed the safe passage corridor. A third round of talks between Russian and Ukrainian leaders was planned for Monday. More than 1.5 million Ukrainians have been forced from the country. The Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, urged his people to keep resisting, and Ukraine's foreign minister said more than 20,000 people from 52 countries had volunteered to fight in Ukraine's newly created International Legion. A Russian defense ministry spokesman was quoted as saying that any country offering its airfields to Ukraine for attacks on Russia may be considered to have entered the conflict. The Igor Konashenkov said in a video released by the ministry that the use of the airfields networks of these countries to base Ukrainian military aircraft and their subsequent use against the Russian armed forces may be regarded as the involvement of these states in an armed conflict. Earlier on Sunday, the Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Russian rockets had completely destroyed the civilian airport of the central western region capital. The price of oil jumped more than $10 a barrel, and shares were sharply lower Monday as the conflict in Ukraine deepened amid mounting calls for harsher sanctions against Russia. Brent crude oil surged over $10 early Monday. Benchmark U.S. crude was up nearly $9, more than $124 a barrel. It followed a warning from the Russian president that Ukrainian statehood was imperiled. This is VOA News. Russia's invasion of Ukraine has involved fighting around the country's nuclear power plants, and that's raising concerns about their safety. More from AP correspondent Ben Thomas.
Ukraine is heavily reliant on nuclear energy. 15 reactors at four stations provide about half the country's electricity. The Zaporizhia plant, seized by Russian forces last week, had six of those reactors. The International Atomic Energy Agency says the plant staff are now required to seek approval for any operation, even maintenance, from the Russians. Normal communications there have been hampered, with the internet and some mobile networks switched off. In a nearly two-hour call Sunday, French President Emmanuel Macron told Russian President Vladimir Putin Ukraine's nuclear facilities must not be targeted or otherwise caught up in the fighting. Putin replied that was not Russia's intent.
Again, AP correspondent Ben Thomas reporting. Israel's prime minister is assuming the unlikely role of mediator between Russia and Ukraine with a surprise visit to Moscow. Naftali Bennett positioned Israel in an uncomfortable middle ground between Russia and Ukraine in the leap up to the war, creating a launching pad from which to emerge as a player in diplomatic efforts. But wading into international mediation in the midst of the war could be a minefield for Israel. It relies on its ties with the Kremlin for security coordination in Syria, and with Moscow sitting at the negotiating table with Iran over its nuclear program, Israel cannot afford to anger the president, Vladimir Putin. The official global death toll from COVID-19 is on the verge of eclipsing 6 million, underscoring that the pandemic, now entering its third year, is far from over. The milestone is the latest tragic reminder of the unrelenting nature of the pandemic. Even as people are shedding masks, travel is resuming and businesses are reopening around the globe. The death toll compiled by Johns Hopkins University stood at just below 6 million as of Sunday afternoon, but that is expected to change pretty soon. Remote Pacific islands, whose isolation had protected them for more than 2 years, are just grappling with their first outbreaks and deaths, fueled by the highly contagious Omicron variant. And recapping one of our top stories again, the price of oil has jumped more than $10 a barrel and shares sharply lower Monday as the Ukraine crisis deepens. The Brent crude oil surged over $10 early Monday. Benchmark U.S. crude was up $9, nearly $9,
at more than $124 a barrel, and it follows a warning from Russia's President Vladimir Putin that Ukrainian statehood was imperiled. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington. Today is Monday, March the 7th, and here are some of the stories we are covering for you this morning. The UN Refugee Agency appeals for $205 million to help more than 1.5 million internally displaced people in northern Ethiopia.
Loss of shelter and access to basic services and critical levels of food and security. Several camps and settlements hosting Eritrean refugees have been attacked or destroyed, further displacing tens of thousands within Ethiopia.
That is UNHCR spokeswoman Shabia Manto. The Media Institute for Southern Africa calls on Zimbabwe to ensure peace ahead of the March 26th elections. And hundreds of Ghanaian students return home this week after fleeing war in Ukraine.
Me and some of my friends, the Black Star, go back, you go back. That's the only English they can speak. You go back.
That is Ghanaian student Samuel Zemeki describing his ordeal at one of the border posts as he was trying to leave the country. Trafficking in pangolins continues to rise in Malawi as the country registers a drop in the trafficking of elephant tusks and rhino horns. We'll have those stories plus sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And for our top story, the UN Refugee Agency, UNHCR, is appealing for $205 million for assistance to more than 1.6 million people displaced by conflict in northern Ethiopia. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
The conflict, which began 16 months ago in northern Ethiopia's Tigray region, has spread to the neighboring Amhara and Afar regions. This has resulted in a humanitarian crisis for more than 2 million people forced to flee their homes. The UN Refugee Agency says most of the victims are displaced inside Ethiopia, while nearly 60,000 have fled to neighboring Sudan. UNHCR spokeswoman Shabia Mantu says all are in desperate need of support.
Civilians, including refugees and internally displaced people, have been displaced amid widespread reports of gender-based violence, human rights abuses, loss of shelter and access to basic services, and critical levels of food insecurity. Several camps and settlements hosting Eritrean refugees have been attacked or destroyed, further displacing tens of thousands within Ethiopia.
Ethiopia launched its military offensive in Tigray on November 4, 2020, to oust the Tigray People's Liberation Front from its northern stronghold. The UN says 40% of Tigray's population of 6 million suffers from acute hunger, with 400,000 on the verge of famine. Eritrea, which supports the government, reported has attacked several camps in Tigray, housing tens of thousands of Eritrean refugees. Mantu says funds from the appeal will help provide protection and humanitarian assistance to those affected by continuing violence inside Ethiopia.
At least 60,000 internally displaced households will be assisted with shelter and emergency relief items. We will establish additional protection desks, adding to the more than 60 that have already been set up, to identify people with specific needs and to refer survivors of gender-based violence to services. And we will support the reintegration of 75,000 displaced families who wish to return to their homes.
Mantu says UNHCR will provide protection and assistance to the thousands of Ethiopian refugees who have fled to eastern Sudan. Critical aid, she says, includes construction of shelters and strengthening health care and education. She says the agency will scale up psychosocial and mental health support to the severely traumatized. She adds $16 million is being set aside for any potential influx of Ethiopian refugees into neighboring Djibouti, Kenya, Somalia, and South Sudan. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Trafficking in pangolins continues to rise in Malawi as the country registers a drop in ordinary wildlife crime, such as trafficking in elephant tusks and rhino horns. Wildlife authorities say pangolin-related arrests in the country more than tripled between 2019 and 2020. Police say a month rarely passes without a pangolin-related arrest. Authorities fear this may lead to the extinction of the endangered mammals. Lamek Masina reports from Blantyre.
The latest is the arrest this week of five people in Mangochi district in the south of Malawi after they were found selling a live pangolin. Amina Tepani Daud speaks for the police in the district.
The four suspects are Malawians, while their accomplice is a well-known businessman from Pakistan. The five were arrested at Pakistan National's house following a tip from members of the community that they had the pangolin and were looking for buyers. We found all of them in the bedroom while negotiating about selling price, and the pangolin was found hidden in a sack bag.
Daud said via a messaging app that the suspects are expected in court soon.
All suspects have been charged with illegal possession of specimen of listed species, which contravenes Section 110B of National Parks and Wildlife Act, and they will appear before court, possibly next week.
Police say the incident is among many pangolin trafficking arrests in recent years. Last year's report by Lilongwe Wildlife Trust says Malawi is the range state of the Temix ground pangolin, the only pangolin species found in southern Africa, now threatened with extinction. Brighton Kunchedwa is director of Malawi's Department of National Parks and Wildlife. He says the increase in pangolin trafficking is not surprising, considering recent research estimating that global pangolin populations have declined by 80% in the last 20 years.
For Malawi, we can speculate that shift from ivory trafficking to pangolin because, one, the size of pangolin is so small, easy to conceal, but also it is fetching a reasonable amount of money on the black market. But also the existence in the country of foreign nationals that eat pangolins as delicacy, but also use of scales in medicine. That's why there's an increase in pangolin trafficking.
Kunchedwa says this week's arrest of a Pakistani national in connection with pangolin trafficking confirms that the presence of some foreign nationals, particularly from Asia, is fueling trafficking in pangolin. Kunchedwa says strategies are in place to prevent the possible extinction of the endangered mammals in Malawi, and these include stiffer penalties to perpetrators. According to the revised anti-wildlife trafficking law in Malawi, perpetrators caught in possession of live pangolins or any other derivatives face a prison sentence of up to 30 years with no option for a fine.
But also, we have our own investigations unit, which is helping quite a lot because it's largely intelligence-led law enforcement. But also more than that is how the court have indeed applied the law. They are giving custodial sentences. We have seen people taken to jail for 7 years, 5 years, found in possession of pangolins.
Kunchedwa asked Malawians to be more patriotic and help the government by reporting to the authorities about people involved in illegal pangolin trade as well as in other protected animals. Lamek Masina for VOA News, Blantyre, Malawi.
Media Institute for Southern Africa is calling on the Zimbabwe government to ensure peace ahead of the March 26 elections following opposition rallies that have been marred by violence, claiming two lives and leaving dozens injured. As Columbus Mavunga reports from Zimbabwe's capital Harare, journalists also have lost valuable equipment during the chaos.
Tabani Mulo, director of the Media Institute of Southern Africa, said in an interview that his organization is deeply worried by violence at Zimbabwe's opposition campaign rallies.
We therefore urge the police to enforce the law and ensure that perpetrators of violations against journalists are brought to book. Secondly, we call upon politicians to desist from inciting their supporters or making making inflammatory statements that risk put journalists on the line of fire. This exposes the journalists to possible harm from their supporters. By the same call, we call upon journalists to desist from taking part in political processes if they are still to continue practicing their craft.
Zimbabwe is to hold by-elections March 26 to fill parliamentary and local authority seats that have become vacant since the country's 2018 general elections. Tandwe Garusa is a freelance journalist who lost her phone and other equipment she was using to stream the opposition Citizens Coalition for Change rally about 300 kilometers south of Zimbabwe's capital Harare last week.
It's also the phone that I was using for pictures and stories. Now that has affected my work because I can't do that anymore and I no longer have a phone that has a good picture quality. The phone that I'm using right now is a 2016 model. It can't even install some of the applications that I need to use, like Photoshop. I can't even use Word. It doesn't have a good battery, and replacing the phone is now a challenge because I don't have the money.
Police arrested 16 suspected ruling ZANU-PF supporters who are accused of causing the violence and who are now facing murder charges in connection with the deaths at the rally. Dabaningi Nick Mangwana is the Zimbabwe Information Ministry Permanent Secretary.
Investigations are already in place. There is already a wanted man. There are people in custody. What happens in situations where a crime has been committed? There is a commitment from law enforcement agents to enforce the law. And that's exactly what's happening.
Zimbabwe's pre-election season has been marred by violence that has claimed lives and left thousands injured since 2000 after a strong opposition party emerged. Columbus Mavungam for VOA News, Harare, Zimbabwe.
Daybreak Africa continues. Among African students evacuated from Ukraine when Russia attacked were hundreds of Ghanaians, some of them arriving back home this week. But just an hour from the border with Russia, a number of Ghanaian and other African students are sheltering underground while waiting for a safe escape. Sananu Todd reports from Accra, Ghana.
Ghanaian students from Ukraine arrive at the Kotoka International Airport in Accra to meet their families. The students fled Ukraine at the start of the war to avoid being killed or injured. Ebenezer Kwachi Ajimai, parent of a returned student, says they are happy to welcome them back.
Extremely happy. Extremely happy. We are grateful to God for bringing them. We thank the government for bringing them. And as a parent, and I'm very sure any other parent who came to meet his or her ward shared the same sentiment with me. We are very happy that they are here with us.
Please sit.
But the journey out of Ukraine, the students say, was traumatic. In the city of Chinisi, the leadership of the National Union of Ghana Students, NUGS, mobilized 24 Ghanaians and 13 other African nationals on a bus and headed to the Romanian border. Samuel Jemeke, a fourth-year medical student and NUGS vice president, says the sound of bombs and visible smoke from neighboring cities was the trigger for them to flee.
We heard a bombing, which is a city which is 2 hours away from my city, Ivano-Frankivsk. So we just made that decision that we're going to leave whatever it takes. So we did a necessary clearing from the school, and then we went to organize a bus. And we were ready to pay any amount the bus was going to charge us. So we just got on board and then we gathered the people and then we set off.
I see traffic. You guys with me?
At the Ukrainian border, they say there was heavy vehicular and human traffic. They had to abandon their bus and walk through the cold and dark for several hours. Jemeke says it took his team about 15 hours to cross the Ukrainian border amid competition with the locals, children and mothers for space to exit.
They were very harsh day, very harsh. I actually thought some of them were racist because they point at me and some of my friends, the blacks, that go back, you go back. That's the only English they can speak. You go back, meaning don't come near the gates, else it's going to push you. And some of my friends were actually, I wouldn't say molested, but they will pull you like this. Like maybe you've reached the gates, the tip of the gate, he's standing there. He can't push you to go back because you are going to hurt someone. So he'll pull you and push you inside.
At the Romanian border, they were welcomed by Ghanaian communities where the government of Ghana facilitated their travel back to Ghana. According to the government, there are about 1,200 Ghanaians in Ukraine, 78% of them students. On March 1st, the government had confirmed that about half of Ghanaians in Ukraine had fled to neighboring countries. Some students are still stuck in northeastern Ukraine, in the city of Sumy, which was attacked before they could flee. Sandwiched between Russian borders and war-torn cities, the students in Sumy have no route to access a safe border. In a WhatsApp chat with the public relations officer of the National Union of Ghana Students in Sumy, Benjamin Boateng said, "Right now, there is no power and no water here. We are fighting for our lives." He pleaded for the government to intervene and said they needed evacuation measures to get them to any country. Russia, Hungary, anywhere, he said. In a meeting with parents, government has assured families of people stuck in Ukraine that they will employ every diplomatic means to bring everyone to safety. Sena Anutod for VOA News, Accra, Ghana.
The government of Mali declared 3 days of mourning after the deadliest attack on Malian soldiers in months. Annie Risenberg reports from Bamako.
Mali's transitional president, Assimi Goïta, has declared 3 days of national mourning starting Saturday after 27 Malian soldiers were killed and 23 wounded during an attack on a central Mali military camp in the town of Mondoro Friday in Mali's Mopti region. Seven soldiers are still missing, according to a press release published by Mali's military government Friday. The release also says that 47 terrorists were neutralized the morning of the attack and 23 later in the afternoon. The attack comes after the military government, which seized power in a 2020 coup, asked the French military in February to leave Malian territory immediately, following an announcement from French President Emmanuel Macron that French troops would withdraw from Mali over a period of 4 to 6 months. The announcement of the withdrawal came after months of increasing tensions between the French and Malian governments. The French military has been present in Mali since it intervened in 2013 in an operation to take back control of northern Mali from Islamists. But since then, both Malian and French forces have struggled to contain an insurgency that has moved from northern Mali into the center of the country. Annie Risenberg for VOA News, Bamako, Mali.
Somalia is in the middle of its worst drought in decades, with millions of people in need of aid and thousands on the brink of starvation. The United Nations estimates 4.3 million Somalis are affected by the drought and more than 500,000 displaced. Mohamed Dasayan traveled to the drought-hit area of Baidoa, Somalia, and has this report.
Baidoa already hosts over 400,000 internally displaced Somalis, but more people affected by the drought are flocking to the town every day in search of food, water, and shelter. Somalia's southwest state is one of the areas worst hit by a record drought not seen in decades. 47 years old Ali Adan Hassan's livestock died in the drought, and in late February, his family of seven ran out of food. A blockade by Al-Shabaab insurgents made it impossible for aid to reach his district in Bokol region. So Hassan set out on foot to Baidoa, a journey that took 2 weeks. He says his family didn't have a car or money to pay for a donkey cart, so they trekked over 200 kilometers for 15 days to reach Baidoa. Hassan says his wife and 3-year-old child died from hunger and thirst, so he had to bury them along the way. Baidoa is battling water shortages and an influx of villagers like Hassan fleeing drought and starvation. 40-year-old single mother Fatima Mohammed lives in one of Baidoa's internally displaced persons camps with her 6 children. Her husband died 7 years ago. She tells VOA they arrived in late February after walking 2 weeks from Bukura village. They had a mother camel for milk, says Mohammed, but it died and the only baby camel remains. She feeds the baby camel the same tea she gives her children, says Mohammed. I must balance it between the children and the camel. She says, to make sure we share the little we have. The camel is my life, says Mohammed. It must survive. Adam Farah is an advisor for UK-based aid group Save the Children. He tells VOA millions of Somalis are in dire need.
As well, Save the Children has also conducted, you know, rapid need assessment, and that was indicated 3.9 million people across Somalia are not able to access food, in which 1.8 million people are facing severe food insecurity. The ongoing drought has plunged the majority of the population into food insecurity. The drought has also impacted, you know, the education cluster, and according to the cluster, about 1.4 million school-aged children are affected, of whom 420,000, which 45% of our girls are reportedly at risk of dropping out of school.
Dawood Aden Jiran is the Somalia director for the US-based aid group MercyCap. He recently visited Baidoa and met with displaced families.
The country, like many other countries in the region, has faced severe droughts. There have been three failed rains over the last three seasons. And as a result, a lot of livestock was lost. Many people have been displaced from their homes into IDP camps in urban centers.
The UN says the 2010-2012 famine, at the time that passed in nearly a decade, killed a quarter million Somalis, half of them children under the age of five. A community activist, Nadif Abdishakur Mohammed, tells VOA there is still time to prevent another famine.
The situation in Somalia is getting more and more serious by the day. The drought has affected a lot of people in all the states. And if nothing is done right now to avert this crisis, it will be similar to the famine of 2011. And we are urging humanitarian agencies to provide for and do what they can. That will go a long way to helping avert a crisis.
Somalia, in late November, declared a state of emergency over the drought and appealed for international assistance. Mohammed Dyson, VOA News, Baidoa, Somalia.
And now it's time for Daybreak Africa Sports, and with that we go to Abuja with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sport in Japan, where Kenya's world record holders Eliud Kipchoge and Bridget Kosgei won the Tokyo Marathon with dominant performances as they posted the fastest times ever run in Japan. Eliud Kipchoge briefly took a wrong turn 10 kilometers into the 42.195 kilometers race, but quickly recovered to win in 2 hours, 2 minutes, 40 seconds, the fastest time ever run in Marathon Mad Japan. It was 61 seconds outside the world record Kipchoge had set in Berlin in 2018, but was the fourth quickest ever run. Kipchoge now owns 3 of the 4 fastest times in history.
What made me to come out of the group is to run strong, to run a good time, and make my fans happy. That's and inspire more people in this world to love running and love to you and love unity.
In the women's race, Kosgei was looking to bounce back from her disappointment at failing to win the gold medal at the Olympics and fourth place finish at the London Marathon in October. Kosgei had gone into the Olympic race as a big favorite, but had to settle for the silver medal behind teammate Perez Jepchirchir. On Sunday, Kosgei led from gun to tape to cross the line in 2 hours, 16 minutes, 02 seconds, nearly 2 minutes ahead of Ethiopia. Ashate Bikere, who finished in 2 hours 17 minutes 02 seconds.
Today I feel good and I was very excited to be position one and to break the record of here. As I was really, really happy. But if not the wind, which push on 32 kilometers, the wind push us back. If not the wind, I could run 2:15.
Staying with marathon news, South Africa's Stephen Mokoka, who had never run a 50-kilometer race before, has broken the world record on the Nedbank Runified Breaking Barriers Ultra Marathon, The 37-year-old won the race in 2 hours, 14 minutes, 13 seconds, beating the time of 2 hours, 42 minutes, 7 seconds set by Ethiopia's Ketema Nagasa in 2021.
No, I mean, it's training, so I had to do certain kind of training and then see how it works out, because I'm planning for a world championship, so I needed to do more mileage and then to see if the body will develop. So I hope from here I don't get exhausted and I can be able to resume into training and then do well.
And on to some football news. Nigeria's under-17 girls, the Flamingos, ran riot round their host, DR Congo, to earn a 3-0 victory in the FIFA Under-17 Women's World Cup second round first leg encounter in Kinshasa on Sunday. Both teams will clash again this Saturday at the Samuel Obumedia Stadium, with the Flamingos already with a leg into the third round, where they have the under-17 girls of Egypt waiting. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
That's it for this edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. Until next time, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a